is as your name. Producer Benja. Don't you worry, mi kwano jigambe, I love you baby. Jagarambe nawe, kubo mkwano kweni na mulunji my darling. Ebirunji njaku wangu saba, don't you worry, mi kwano jigambe, I love you baby. Garambane. Tonda dunda nyambe mbe koru na kungandi nawe momu kwano munji baby. I want me and you, the two of us, to make it true. When the sky is blue turning red, I'll be with you. I want me and you, the two of us, to make it true. When the sky is blue turning red, I'll be with you. Kurukalu Africa, abada kwe fasa mugambe, mchori no unto murembe, ya kuwanye viechia abanyumye mboze zita zimba, uko moyoni, kila siku nataka tupike jokoni, ni, kumiza siwezi, ukiwa na mia utaona machozi, uko moyoni, kila siku nataka tupike jokoni, ni, kumiza siwezi, ukiwa na mia utaona machozi, machozi.
UgandanMusic.com